Amose 9 verse 1. Ngayibona inkosi imngase altare yathi, shaya izihloko zezinsika ukuze imigulugulu izamazame. Uzaphule phezu kwamakhanda abo bonke abaseyobabo, ngiyakubabulala ngenkemba. Obaleka ukuba akayukubaleka, nophunyuka ukuba akayukufunyuka. Verse 2. Noma befohla endaweni yabafileyo, isandla sami siyakubakhipha khona, noma bekhuphukela ezulwini, ngiyakubehlisa khona. Verse 3. Noma becasha esiqongweni saseKameli, ngiyakubafunisisa ngibakhiphe khona. Nakuba befihlekile emehlweni ami phakathi kolwandle, ngiyakuyala inyoka ukuba iphume khona ibalume. Verse 4. Noma bekuthunjweni phambi kwezitha zabo, ngiyakubiza inkemba ukuba iphume khona ibabulale, ngibeka amehlo ami kubo, kube kubi kungabi kuhle. Verse 5. Inkosi uNkulunkulu Sebawothi yiyo ethinta umhlaba uncibilike, bakhale bonke abakhileyo kuwe. Uyakukhukhumala wonke njengenayile, ubuye ubohle njengomfula waseGibhithe. Verse 6. Yona ewakhayo amakamelo ayo aphezulu ezulwini, isekele igobela lawo emhlabeni. Yona ewabiza amanzi olwandle, iwathululele ebusweni bomhlaba, nguJehova igama layo. Verse 7. Ani njengabantwana bakwaKushe kimi, nina abantwana bakwa-Israyeli na, usho Jehova. Angikhuphulanga u-Israyeli ezweni laseGibhithe, namaFilisti eKafitori, nama-Aramu eKhiri na. Verse 8. Bekana mehlo enkosi uJehova kuwo mbuso onayo, ngiyakuchitha ebusweni bomhlaba, ngingachithi nokho ngokupheleleyo indlu kaJakobe, usho uJehova. Verse 9. Ngoba bheka ngiyakuyaleza, ngizulazulise indlu yakwa-Israyeli phakathi kwabo bonke bezizwe, njengalokhu kuhlungwa ngesihlungo, kepha kuyukwela nembewu eyodwa emhlabathini. Verse 10. Zonke izoni zabantu bami ziyakufa ngenkemba, zona ezithi okubi akuyukusondela kithina kusehlele. Verse 11. Ngalolo sungu yakumisa idokodo likaDavide eliwileyo, ngivale imfantu yalo, ngiyakumisa izihlephu zalo, ngilakhe njengasezinsukwini zasendulo. Verse 12. Ukuze badle ifa lentsali yakwa-Idomi, nelezizwe zonke zabizwa ngegama lami, usho uJehova okwenza lokhu. Verse 13. Bekani izinsuku ziyeza, usho Jehova, lapho limaya kufica ovunayo, nonyathela izithelo zomvini ohlwanyela imbewu, izintaba ziyakuconsa iwayini, amagquma wonke ancibilike. Verse 14. Ngiyakubuyisa ukuthunjwa kwabantu bami Israyeli, bakhe imizi echithekileyo, bahlale kuyo. Bayakutshala izivini, baphuze iwayini lazo. Bayakwenza nezivande, badle izithelo zazo. Verse 15. Ngiyakubatshala ezweni labo, bangabe sasishulwa ezweni labo, engibanika lona, usho Jehova, uNkulunkulu wakho.